TMT Music Media.com.
Download it with TMTMusicMedia.com.
Tracks.
Yanataka tuende wapi, na machupa kama 30. Yanataka tuende home na sijuni liacha nani. Hizi ndo shida za machaji. Yanataka tuende wapi, na machupa kama 30. Yanataka tuende home na sijuni liacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom, moyo boom boom. Kila ninapogona mina waza ndum. Na shepo lako line siyo boom. Kila ninapoliona mina zoom zoom. Zoom 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 zoom. Kila unapopita watu wanakuzum. Utamu wako kama babgam. Hata nikishiba mina tamani.
Hata kama wakinesu wakisema uni fiti.
I say no 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 no. Uzuri wako ujificha. Makweli weni pisi ya liyo moya mo mo mo.
Yeah, baby sema wapi tuende. Ama tuende au tujibambe. Banange, banange, banange leo. Mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende. Ama tuende au tujibambe. Banange, banange, banange leo. Mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti. Ukitaka jina mawiski sema. Tukijimixi. Anguka na upaka chini we mama.
Unapendo na pofanya mchete tutach. Tempted to touch, girl, me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch. Tempted to touch, me I'm tempted to touch. Oh my gosh, party don't stop. The vibe is good up. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby sema wapi tuende. Ama tuende out tujibambe. Banange, banange, banange leo. Mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende.
Yeah, yeah. Nisidro, natuani aje, check it. Hey there pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo, I see you amaze me. Who? Nani alisema ati wewe uwezi ni marezi. Wanajua hawaliwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwe crew kama niko miumaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamezi. Mini msela wa Rihanna, nimetambua mezi.
Check it, anataka tunde wapi kijali. Nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juu niko na mshwari. Uhali gani, unajona sakamali. Mini metoka mbali na mashida zangu tati. Na msupa nazitoka katikati. Ndo mana unachike na penda mbona umati.
Ata kama wakinesu, wakisema uni fiti.
We say no, 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 no.
Uzuri wako ujificha. Makweli weni pisi ya liyo moya mo, mo, mo.
Yeah, baby sema wapi tuende. Ama tunde au tujibambe. Banange, banange, banange leo. Mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende. Ama tunde au tujibambe.
Download it with your TMT Music Media.
Mina we tujibambe.